anaitwa Dati. Yes, hiyo mama anaitwa by my side. Unaweza kusikiliza ukasema da, pengine huyu msanii gani huko nje. By the way, ni Mtanzania mwenzetu tu. Anatokea Sweden. Sasa sana pia kwa DJ Nicky HD. Of course, mama anaenda vizuri. Nikwambia kama nikirejea, nitazungumza na Dati live. Yo, Dati.
Yeah.
What's up?
I'm good, how are you guys?
Ah, fresh, mwanangu. Ah, we mbongo, sunset ni aje?
What? So, vipi na uko?
Hey, bwana, fresh sana. How is Sweden, by the way?
Sweden is cool. Today is hot. Yesterday wasn't so hot, but today is hot.
Uh-huh.
Tanzania, matunyimati.
Hey, bwana, Tanzania tunakunyima vitu vingi sana, lakini pia, you know, mziki wako umeshaingia huku so far, watu wataka kumfahamu Dati ni nani. Yeah, as it's because you're too dirty, dirty. Mzee, nini, sino jio zile?
Well, I'm a sick, so you know that. In Tanzania, mwenze, you're from Sweden, obviously. Okay. Lakini, I started my career in Jamaica.
Oh, so, inakuwe ni issue ya, una umezaliwa Tanzania, umeenda kukulia Sweden, then, by the way, ndo, unapigia mshe zako, Jamaica saidi ya, ni aje?
Yani nimezaliwa kwa Tanzania, then kaja Sweden, and then nilipokuwa 18, nikaenda Jamaica. Nikaanza kusocialize na Jamaica nini, nikaanza any background, like I'm in the studio listening to other people working. And then taratibu, na mimi nikarekodi nyimbo zangu, and then I started basically, people acknowledged me first in Jamaica.
Uh-huh.
So nilikuwa kuna Jamaican artist, and then I came back to Sweden, and then saidi nilipo Jamaica, Canada, UK, Tanzania, East Africa.
Yeah. Last time nakumbuka tulizungumza nawe ilikuwa ni juzi kasikosei. Nikakuuliza wewe ni Mtanzania mwenzetu, unafanya muziki wako mzuri tu by the way, lakini sijasikia ukitumia hata Kiswahili kidogo isi kwenye nyimbo zako. Ukaniambia bana kidogo. Wewe unafanya kwa ajili ya soko la huko pia.
Yeah.
Ila ukuniambia I hata siku moja utafanya hata kwa Kiswahili.
I try to be an international artist.
Okay.
So for me to be able to come up with Rihanna, why she's not singing in Beijing or whatever. She's singing in English, so what for international.
Yeah, uh-huh.
So I'm singing in international, lakini, remember you guys, I'm Africa, regardless of me, I'm Africa today.
Yeah, sure.
So regardless of me and Awafi, I'm still like East African, I represent my people.
Yeah.
And if I come to Tanzania, regardless of if I'm in Tanzania, and I meet up with producers in Tanzania, and Toa Tunyimbo, I love you, Tapita for East Africa Radio Station. Big up to you guys for playing my songs first in East Africa, yeah?
Yeah, and by the way, najua kwenye maisha tunajua kuna ile mtu unahangaika kidogo, lakini kuna mtu fulani alikuwa anamtizama labda kwenye muziki hivi you see like nataka kuwa kama mtu fulani, unajua nani kuinspire?
I don't think I look at somebody nikasema nataka kuwa kama mtu fulani kwa sababu that will not make me unique.
For real?
We don't need another copy of anybody. Lakini I have so many inspirations. I take a little bit of everybody and make it my own. I can say everything from Beyonce to Tracy Chapman. I mean, those two are very different. Tracy Chapman, she sings a whole different vibe, and Beyonce a whole different vibe. Like, I can take from both and make it my own. So,
I'm going to say, tumezungumza vitu vingi sana. Una muda mrefu pengine umetoka Tanzania, right?
Yeah.
Umemisi nini so far? Umemisi nini? Hebu ngoja tuache kwanza mziki. Umemisi nini sana kutokea Tanzania?
Mimi mtu wa kula, najua.
What?
So daily mimi na misi chakula na kumisi. And family as well, lakini sasa najua ya kula kama mimi.
Kizuri pengine basi unategemea kuwa msanii ambaye atakuwa anakula sana. Eh, tunaanza kwa kuweka kwenye nani, kwenye Guinness. Taratibu endelea taratibu. So far bana, ya nimeona Hure, nimeona by my side kwa mtu ambaye anamsikia Dati kwa mara ya kwanza pingine anajua ni msanii tu, lakini mwisho siku unajua Tanzania kuna ile kuulizana bana, apart from music pingine unafanya kazi gani? Unajua wasanii huwa wanajiongeza. Sasa sijui kwa Dati huko Sweden ni mziki tu unakuweka huko, unafanya tu mziki au kuna kazi pia unakuwa unafanya na vitu hivyo?
I have a charity as well, I told you about it. So I spend a lot of time on my charity, Together We Stand Foundation. I told you, you can find it on my website, www.thedati.com. And for me, it's like my charity and my music, they go hand in hand. It makes no sense for me to find music without giving back. Music is for myself, charity is for others.
Okay.
So I take just as much pride in my charity as I do in my music. So I'd like for people to check that out as well.
Nice.
Unajua nikitaka kuongea kitu muhimu lazima nitoe kizungu kwa sababu ndo it goes well fluently. I'm fluent in English.
Oh yeah. By the way, inawezekana kuna wasanii ambao kutoka Tanzania sio wasikie sikie kidogo kusema eh mtu lazima nipige naye kazi.
Kabisa. Kabisa. I love them. I like them. Diamond, of course, I like Jose Chameleon, he's also a good friend of mine, he's coming next week in Sweden. Kuna wengi tu ambao mimi nawapenda. Alikiba as well, I've met a couple of times, so definitely. I like Lady JB, I mean I can go on and on. Lady JB, I can't forget my women.
Yeah. Okay, I don't know.
Lady JB, she's a girl.
Okay. Shukran, naendelea kupokea pia text zako, naendelea pia kucheck na tweets zako. Niko na Dati live, unamsikiliza, right? Sio kwamba live ni physical, no. Lakini pia unaweza kuuliza swali lako, sio mbaya. Shukran pia kwa Rajab Senior, anasema da, huyu bidada anajua kuongea, isee, of course. Unajua kama mtasema fulani, no, chill, it's okay. Yo, by the way, nikupe hata nafasi kidogo kusema shout out kwa watu ambao pia wanakusikiza. Unajua kuna wale watu ambao wamemfanya Dati akafika hapo alipofika.
Definitely. First of all, shout out to everybody that supports my music. Everybody, especially, I feel like East Africa, you guys take so much pride in me. So I want to say thank you you guys. A few guys matter for me, wish happy birthday, siku kabla, birthday yangu.
Yeah.
So it was really special to me. I mean, you guys are very supportive. Shout out to all the producers, all the DJs that play me. Shout out to you, Kennedy, and East Africa Radio Station. And of course, my family and friends that support me and everything.
Yeah.
So thank you so much.
Yeah.
And you can follow me on Instagram, on Twitter, on Facebook, my website. I reply as much as I can.
Yeah, okay. So far kabla sijakuacha, but see, what next for your fans, actually? What do you wanna feed what? What next?
We have a new track coming up.
Yeah.
With Kimishi Records. With Kimishi Records, it's about like, I love my work so much. I can work like 20 hours a day. I can work so much, like, even like it's a how, I don't get no sleep. So it's a track about you work so much, and then at the end of the day, you look around and like, what am I really working for?
Okay.
So we have that coming up, so stay tuned for that one. Other than that, we got shows in UK coming up, so stay tuned for that. Everybody in UK, come out and play. And East Africa, hope to see you very, 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 very soon.
Oh yeah, you're welcome. Na nyuki, first of all, lazima pia uje kusalimia team Popo, team Not Sleep, you know?
Kabisa.
Well, I know, mwanangu, wacha tuondoke na hure, lakini tutumie chipsi maya kwa sababu msimu anapenda sana kula.
Okay, thank you.
Okay, that's Dati. Ingawa ni cha hure, enjoy na Saturday Hot Mix, yo.